You are jamming to the Africa's best.
Oh yeah, DJ Ato kwemta muaje wezi chikula. Peana yo kitu.
Nikona dudu toa kutu dudu toa kutu. Nikona dudu toa kutu kutu toa kutu 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 toa kutu. Nikona dudu toa kutu 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 dudu toa kutu kutu. Nikona dudu toa kutu 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 toa kutu 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 toa kutu kutu kutu.
Zao zao zigi zao zao. Come come nikupe tuki nyao nyao. Wow wow kusema kweli nimembao mbao. Pow pow ka hakuna die how how. Aye. Bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijitiki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na unonia.
Nikonolas dudu toa kutu kutu kutu. Dudu toa kutu kutu. Nikona dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu 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 toa kutu. Nikonolas.
DJ Kenji
Kaulunga Bambili tatu minafunga. Hey, Kaulunga Makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaulunga Bambili tatu minafunga. Kaulunga Makeki kawa tatu nikipula. Pula
siezi kuwa tu tribal. Duga joni pesa buda jomi ni tribal. Inasaid kwa keja na main na daikol. Wanjiru enda kinyiwa na daibol. Na mindi omesi hakuna pass minafunga. Hakuna harambe misi olunga. All webcam lakini usi kwa chakula. Rada ni masocial like chorea jo machura. Kuliwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice uta gani zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Kema langwe from dislikes and blue ticks. Tangu geta tako wakadai ku get kiss. Tuli get ass. Say you wanna give this, wanna die benga ni mechi kuliko Netflix.
Hey, Kaulunga, Bambili tatu minafunga. Hey, Kaulunga, Makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaulunga, Bambili tatu minafunga.
Who you damn to ni poko, ni poko. Who you damn to ni poko, poko. Who you damn mako soko. Uye dem tu ni poko, poko. Ako biz, ako soko, ako soko. Mi umcheki tu kwa lojo, kwenye lojo. Na napenda tu masonko, masonko. Uye dem tu ni poko, poko. Ako biz, ako soko, ako soko. Uye dem tu ni poko.
It's your mama and your girlfriend's favorite DJ, DJ Kanji. www.djkanji.com.
You know it's been representing for DJ Kanji. I don't know about fake friend in the car, real friend. We said no, so we said cut them out. Yeah, DJ Kanji.
Who you damn to ni poko, ni poko. Who you damn to ni poko, poko. Who you damn mako soko, soko. Who you damn to ni poko, poko. Who you damn to ni poko, poko. Ako biz, ako soko, ako soko. Mi umcheki tu kwa lojo, kwenye lojo. Na napenda tu masonko, masonko. Na nakaka loko, loko. Na minadai international, nasho. Nikule hata kana macho, macho. Na hii beats ya pacho, pacho. Chapa kitu toka jasho, jasho. Tuambio kama kanjo, kanjo. Nararua kama rambo, rambo. Na mindo nyundo kaa guambo, guambo. Uye dem ni mpokot, pokot. Uye dem ni mpokot, pokot. Nako fine, nako so hot, so hot. Uye dem ni mpokot, pokot.
White chan, niku laume lape. White chan, niku kome kebe.
Singo sana hapa utatekwa mami. Si atina chocho utatekwa utati. Ngoma noma nite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani. Easy kama doremi, 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 doremi. Easy kama doremi, 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 doremi. Ah, eh, E-O-U. Wida wagaba bad boy tangu class 2 nikiwa form 2 nitekana kwa lupi nsi atanipea panwa tinioshe staff room jaribu vile utaeza boro usidoz mapema alafu after meet useke kitong kwa meza kecha ni ya mabati basi kelele sitaki fimbo jo mzito hata itoshei kwa kaki vile ngomo inachuna wache isonge karuma moshi ndani ya medula basi fila sauna kani ganji misi na sinta kuteka tuna luga kani sura we huna jo misi jali ntakukumba tingiza yotako dogo dogo na doido landia tingekeja ndakuingiza ata na diro brida utero wa kenya muna mastingo yu ni nyonya sana menigoza vix chingo chua sana hapa utatekwa mami si atina chocho utatekwa utati goma noma nite bazenga dadi naifanya vizi rahisi nani hizi kama doremi 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 kama doremi
this is DJ Kanji the party specialist
kauna penda kutine sikifungi puta punu kanza Zinishike hadi zilipuke Ikade morio bano sishtuke Form nilika chunga kutapika Kuna zabadilika na ziki kushika Wikana tulizo nasema ni kubambika na Ukibambiku na karibia tu speaker si Nikapashe kivilo some kromna Wakona zote siku na nuka mandomna Dema kikubambo soko babado kumuita Wea mkute kima ngoto kome mshika Wea mkute na wakikisha mekusikiza Mambio kule mataka muta muingiza Muna ishe skiza Giza Tuneza enda pato ni kubaye pizza Si siri suna jome ni mariza Tujua na wea jo Neza tuliza Kauna penda kutine tusiki funge Puta kuyo kayo kansi
Now hear this
Na magalde kwa pati
Nisoma juna rungu ya jamii Apo sunajua na kuchorea mami Erona nisoma juna rungu ya jamii Apo sunajua na kuchorea mami Erona nisoma juna rungu ya jamii Erona nisoma juna rungu ya jamii Erona nisoma juna rungu ya jamii Apo sunajua na kuchorea mami Erona nisoma juna rungu ya jamii Apo sunajua na
DJ Kanji, the world famous DJ who understands the musical culture.
DJ Kanji.
I love you.
Erona ni soma juna rungu ya jamii Apo sunajua na kuchorea mami Hakuna ajakaza apa moshi ni manduku Tupu nazitoka banaza adudu Supo kini toka nyoko nyoko Juu apo kini ngora ni mamboko
Moro kini ngora nyoko nyoko Juu apo kini ngora ni mangoto
Nyoko nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko nyoko We, nyoko nyoko, nyoko nyoko Ay, nyoko nyoko, nyoko nyoko We
Anjiko mejipaka wanja Dicho peptan juu ya kiganja Makuki na makeki za kibanda Na mifuko zimeshona gatu na mabanda Exhibit zimejificha kwa mbosho Na maraba after kujiposi ni kudosho Bata trades nilifikanga na vidosho Robo sanga mbasa kesho huku likikosho
Alafu XM kiingia na waskan Kikishika kikolo kipitishe water gun Kahuku funzo na madhako buda utalan Mbogi inachatisha makombora za Saddam
Oya oya eh, oya oya ah Upanganya pandisia boda boda eh Muko loko miku siya boda boda ah Eti muko loko miku siya boda boda eh
Tuko kini toka nyoko nyoko Tukapo kini ngora ni mamboko
Molo kini ngora nyoko nyoko Tukapo kini ngora ni mangoto
Nyoko nyoko, nyoko 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 nyoko, nyoko 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 nyoko
DJ Kanji
Kuna tungu na tuko fiti tuko sawa yo Na kuna jirani anadai mpango kando yo Aki anadai ni mdondowe kama indi yo Nizi shike nizi chape mbaka zilale yo Kawa ngore ndio mtaani sema ngori yo Nasi zako si ni mrembo siyo sare yo Ana mahaka yo ni bamba yo ni mada yo Kutoka jana hadi leo mi umtaka yo Taka yo, taka yo Taka 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 yo Yo yo, the Z-Draw
sa, tondo sama, tondo sa, tondo sama, tondo sa. Why that booty, baby? Why that booty, Jackie?
Aya, aya.
Kuna vitu miupenda, kila mahali miweda.
Magic finger on the beat. Churabaki, Heru Wenki na Toto, Poko Winki, Mteke Wiki, Gizani, Pige Miki, Titi Titi, Piki, Kiki Kiti, Pinji Linki, Mitini, Kingi Kingi, Ziggy Ziggy, Mitini, Mingi Mini, Piki Piki, Piki, Piki Pongi, Cheki Doki, Kashoti, Piga Koki.
Sen Ori Ori, Niko Kori Kori, Fuko Pori Pori, Ndun Mejaza Kama Kori, Ame Shika Kutu Sianaka, Fori Fori, Shika Tori Tori, Cheja Doli Doli, Cheka Super ana mabui bui, unastuka nimekuteka na unijui jui. Unataka stingo flani za magui gui, kaona swara kuja area nina chui chui.
Inauma, but itabidi uzoe.
Nasema damn diggy diggy, baby game mo jendi. Come me baby, do you kill the deadly? Nasema damn diggy diggy, baby game mo jendi. Come me baby, do you kill the deadly? Chake zita, chapa nani matao.
Ranka da representative for DJ Kanji. He is a man.
But them wanna chat, hey, on Insta. Wanna like the boot up, hey, Facebook and Twitter. Who you them wanna chat, hey, on Insta. And a die on a cab, hey. Who you them? Mommy and me jipa.
Na mina teleza, teleza, teleza. Inepuka tineza, na mina teleza. Teleza, teleza. Inebukadineza, na mina teleza. Teleza, teleza. Inebukadineza, na mina teleza. Teleza, teleza. Inebukadineza.
Ninawaeleza ni danger. Vuva na reza, mkuju ya meza. Benye si ucheza ni tatu na ine. Na sero ako inde na tenje ni mteja. Juniko kwa keja. Mafanzo anawika, benye si utesa. Ziki na eneza, tembeza na derewa. Bebe endesha, kulabo ni meja. Hakuna kucheza. Niku, niku, weka weka niki slide in. Niku, teka teka ni design meal. Jenga jenga bila pressure utapenda. Leo mina kesha, baby ni better na.
Kisha lipuka, punguza yopupa. Tupa kwa pipa, mini na kipaji na jom na bambika. Kama nili the goon, nipato mepika. Kama we ni my goon, nipato mekisha. Sura za mababoon, mazezi natisha. Na kama wezi moni, jadidu napisha. Ikus inatupa, siyezi fika bei. Heri nshikwe mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Nini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atuki ya mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi.
Only one delo, alo. Only one delo, alo. Delo, delo.
JKT on the beat.
Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na bambika. Kama nili the goon, nipato mepika. Kama we ni my goon, nipato mepisha. Sura za mababoon, mazezi natisha. Na kama wezi moni, jadidu napisha. Ikus inatupa, siyezi fika bei. Heri nshikwe mafuta, nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebe. Maziwa iwe fiti, kutoka kwa hizo jegi. Nini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu, unacheza videli. Atuki ya mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga yo shasha, dizina lipuka. Itamuru sash, choze nae kaboka. Piga muru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joa inatisha. Ukiwa na watando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, mazuna chachisha. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na jom na bambika.
Yeah, we DJ Jones, the world's famous DJ. DJ Kanji, the party specialist.
Ni hatari, vile nazitoka ordinary. Ni hatari,
na full on
the beat. Ina chuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna tena sana inachuna ati. Inachuna kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna inachuna ati. Inachuna jaba natafuna. Inachuna nasikia kujifuna. Inachuna inagonga na waroga ni kibonga. Teng ting nakatia. Teng ting napitia. Zimeshika mina reg to mabia. Zikishika chora saba na dandia. Kukitembea na nare nika kipande. Afande sina kipande niko na omo. Mgenji koto kwa zabe nika nisomo. Mkwela kama nikware sida ingono. Mbasu wa evi jundani walevi. Mabedi mateki na badu mabedi. Na medi na hedi na kandu makeki. Na kata makeki nika nibash tailor. Zinachuna sina baby ukichoka. Wacha ni kudare tukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Kusha juju, ey mini taokota. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe, katambe. Zimanare wacha katambe. Iende, iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Buzz kubuff, mina chief keep tu. Madenge, wanajipa, wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyonyozi kosete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham, ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut, nangoja kutu ikam. Matanova haswa, wairimu wanja fidana. Kemba huyu haswa, mapacha mbili kwa langwa. Wairimu changama, buda mwese dakar. Wananita ras kwa sababu mihubani. Wakiwasha dust, tunaseti kapedi. Ukinipa bank, tutakula rumba ham. Na cheddar ziki kama itabaki dunda nitakemba nitashika nitafinya ah. Nakajaba kakishika toa nguo wacha hizo ah.
Katambe katambe zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe katambe zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe.
Dizen mokori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Mine kuskama saba mora. Atuba juka sita na ma. Makada shankati sakoja. Mokori na wena za tushare. Mine kuskama saba mora. Mine kuskama saba mora. Mine kuskama saba mora. Mine kuskama
it's your mama and your girlfriend's favorite DJ, DJ Kanji.
www.djkanji.com. Mokorina wena za tushada. Kidole mokorina wena za tushada.
Kaina washa na chapa micharaz. Kauna daro kunyuma anza mwanz. Kauna osha vyombo za mitambu. Juu ya kutu na teka mto iyo kambu. Keni poko na mepiga nduru. Hapa kuna run moja menikazia ndugu. Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu. Mapunyeto ni fozali sijikune ndugu. Kaiwezi pia unazana jisi makuku. Kaka usishuku na nukia nduku. Duf duf neza za mandani otero. Tup tup na kutemia jaba mapero. Shuk shuk adi izo nyaru makero. Chani uwa Dizen mokori na kiwa jaba. Kukumanga weni kukutaga. Amba lulu mina penda paka. Uku area lolo tailamba.
Mine kuskama saba mora. Atuba juka sita na ma. Makada shankati sakoja. Mokori na wena uza kishada. Kidole mokori na wena uza kishada.
Niko high na sizi meyongwai. Apa kondai kuna nuka njoti wae. Iku seke neza washa tiringai. Ani chafu ni mtaro yani dapping side. Nasikia harufu, harufu ya kishada. Sasa ni 420, tukawa sheshada. Kaka leta nari, nilipue jaba. Nazikishika sana, natema kawada. Itinge kike, itinge titikika. Itinge titike, itinge kike, itinge titikika. Itinge titike.
Get design mkori na kiwa jaba.
Idole.
Kukumanga weni kukutaga.
Idole.
Amba lulu mina penda paka.
Idole.
Uku area lolo tailamba.
Idole. Nine kus kama saba mora.
Idole.
Ato bajoka sita na ma.
Idole.
Makada shanka tosa kutaga.
Idole.
Mkori na randuza kushara. Idole.
Niko kutu na msuba sene fei ai. Ako sopo na na jani pike fei ai. Niko chuma shata na kutei ai. Tachuna kingora seko stay ai.
Inani, we the pretty girl team. Give me your team, cause you know me pony. Run down the place, cause you know we born it. Mamore wakonda kas bana sima boni.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange usome tepo, nita zamandane.
Kilalo, aki kinge uske jana. Kichapo, aki kinge mkishada. Kibao, ama kijake taska. Kinyaru, kwanza kibanki rasta. Buda na kichingri, siti mushi na firimbi. Nina bugi na siringi, nina dugi ya shilingi. Kame dugo na kiingi, kani mblina we machiki. Anazaza kama chichi, ziki bondia pigwe miti ah. Kibibo, ama ashike kifanta. Kiboza, ama ugong na kada. Nishisha, ama abong itada.
Kirungu,
adi abeng itanda.
Niko tire na mashada zimiret na si fine. Niko mbako siku sako na mambanga si wa fine. Wana die uduma number ama tax ndo ni file. Atuchumini ya warasa na mange usu wana wine.
Wanje zero bana,
hizo bills na fuliza.
Delta zinga na mashada,
hizo bills na fuliza.
Washa njini singa nyanya,
hizo bills na fuliza.
Chora saba wanya dada,
hizo bills na fuliza. Hizo bills na fuliza. Hizo bills na fuliza. Hizo bills na fuliza. Hizo bills na fuliza.
Nina ngeos kutoka chala mala. Ati form ni fuliza junilia chachala. Ati form ni kuingiza junilia chaufala. Ati soko moko uko ndani ndala. Ati goroza na ivasha ndi ongeze karat. Ukinyanya zimebondu neza kula karat. Unapenda za umama story za kepara. Niko true na mamu ulenga form za udu Niko shada niko juu niko step ndio ni boom. Kani dice ya tembeze. Na ni chura na nagwara na ni seke. Chura flani na litekwa na kisenge.
Walenje zero bana,
hizo bills na fuliza.
Delta zinga na mashada,
hizo bills na fuliza.
Washa njini sinja nyanya,
hizo bills na fuliza.
Chora saba uya dada,
hizo bills na fuliza.
Bam digi digi da. Bam digi 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 da.
Set your record.
Digi digi da. Bam digi 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 da.
Bam digi 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 da. Ati bam digi 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 da. Ati bam digi 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 da. Ati cheki 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 vile zinakuenda. Bam digi digi da. Ati bam digi digi da. Ati bam digi digi da. digi da ati cheki 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 vile zinakwenda. Na hiyo figa na pia umeivisha, mama mia mara mia umewakilisha. Na kaningori fire mami minda kupisha. Jo 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 umeni mada. Sheki sheki bam bam ati sheki sheki bam bam. Sheki sheki bam bam ati sheki sheki bam bam.
Bam digi digi da bam digi 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 da bam digi digi da bam digi 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 da
bam digi 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 da ati bam digi 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 da ati bam digi 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 da ati cheki 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 vile zinakwenda. Bam digi digi da ati bam digi digi da ati bam
digi digi da
ati sita glass nili ya niweka adisia. Sita duna bili ya ni mina garamia. Nikuji nice sati mpare cheki. Nikuzidoka, nikumbanchuka. Nikukatika ata kama zimeshika nao. Nikuzidoka, nikumbanchuka. Nikukatika ata kama zimeshika nao.
History na nibamba na pie na niguza leo. Nikuzere pamoja na wasupa tuko. Ndani ya bukla tumeshika machupa speed. Ndogo ndogo hakuna chapupa. Ita wita ekelea makali mezani. Wakali mafadhe huchiza magizani. Makali
lamba lolo bado watoto na tumekuja tukimangoto. Tumedunga bado mangoto. Pesa kushina ndoto.
Sini majua hao watoto. Sali bado mamboto.
Mamboto
kanashika na msogoto. Cheki keja ipige goto. Piga mboto siru ita foto. Tumepiga maluku moto. Ukini dai nisake geto. Kama vibes mpate potmo.
Kata tenje
ukicheki kuna watoto,
watoto
wamebeba maaga nono,
nono
wamekuja kusaka lolo,
lolo.
Cheki juu na siku na joto
waka.
Ukishinya ruku la mbosho,
mbosho.
Kata tenje ni chuma moto,
moto.
Tumekill ata na washosho,
washosho.
Kinta sedo iano. Ongeza nduati bado ni moto.
Kata tenje siyo mchezo. Tunakemea hadi mapepo. Kauna ngori tupate geto. Kani nduati kwa ni maneno. Hawa mazuzu hawana lebo. Watajuaje sindo kunego. Kwenye lyrics na mamboto. Kata tenje wacha mudomo.
Kusuka nuna dinda, ringa vile diva na tatisha. Ita pana dhani ndalalisha. Chuma, ona uyu, ako danzo amebeba. Ona uyu, ako japa na mavela. Ona uyu, yunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza, twende dada blanda.
Na siuni cause I'm supposed to stress. Kama rene kisha basi unipe. Na tuweli diva last money spend. Hata gani mita Mr. Bagain. Gena siuni cause I'm supposed to stress. Kama rene kisha basi unipe. Juhari diva last money spend. Anagani meet ya Mr. Bagain. Game basi pale Instagram bae. Bera penda sani zoma. Pale Instagram bae. Bera penda sani zoma. Yani pale Instagram bae. Bera penda sani zoma. Yani pale Instagram bae. Bera penda sani zoma.
Mana, mama, mana, mana. Mana. Ayy. Mami, mami, nyonya.
DJ Kaji, the world famous DJ who understands the musical culture.
Kani gosho do modo, ay, nyonya. Bianga, kanga,
banga ai nyonya kissing jing big d ai nyonya 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 ai nyonya
napenda joma duya na maflavor nyongi mimi na taste ya makali na magura za bobo na wachanganya kilami na kashenki dogo shanti bobo shanti mtamu koko chest bobo ras de kitam kilolo weni pate makene na nikichomo adikonya na roga nimebonda storytelling joni after mistari ndani ya damu DNA ni za kimokta ningori na waroga nikidandi ya chopa manduka tutimba spoti na wapigia topa check it na fitangori daba sunda kwa kucha na kapeleka mdogo na kajaba alifte
kanigosho domodo ai nyonya bianga kanga mbanga ai nyonya jiti kisting jing big di ai nyonya 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 ai nyonya
ting ting zamba beast missing jing jing cc watch a scene horror big kings wanna be cc wanna dcc wanna jing ora fisi sezi miss feasting g-strings clinkly titi nyonya ring ring ana tease 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 ni wadina natakoka boma steam steam bombo kisisti madurusu kingusu tunachoma wasichumi sibusu mina nyonya paka pongi kama sikai na homa.
Alafu mbona juna kapitana bado jashiba haya basi funguka kama kasi na news kumanga masasi madakika na dame chapa nda chapanga makalifa hizi dhambi ndaziosha ndani ya kanisa hapa kazi ni kupeananga mami mbae tunakutaka nga juna dai ukidai tunapanda na moja kwanza nikuoneshe bana
Alejandro onyi wa mabimbo zimenshika zimenshika kama zero kila 420 na tinga kilo nikiwa ombido napenda nginyo with spot yako ni kwa shingo. Unapenda probox ama limu chagua moja leo ngizwe fimbo na siwe kitinti leo tufungwe diro
nishamba na watibu ni kolo liondo na mifuko zikipona para za livondo ndani ya brachi na maji ana maji rongo kabaloon kupuliza ndo kajua ni kondo zime nice niko aire na kashuga momo nilishiba na kuchibu mali za chiromo oya duka wakifunga tunafika soko njulu bang nayo nayo akipiga domo
na kapele kambanyu na kapiga maosoro na karoli ya baruti ndani ya kikoro na kachu na tuna fudhi bako za ogoro na venyeka na kunyina kanika soro wakiacha fudhi kwa sabuni za makoro zao na wacha mafudhi kwa midomo za waroro wao na bakisha nyungi wakimpasi zo makoro zao
beat your mama and your girlfriend's favorite DJ
are you
DJ
ready?
Kanji www.djkanji.com
Magadizo tunasondeka anaibo tunasondeka ula tunasondeka bariki bish.
Are you ready?
Nine, nine.
Are you ready?
Nine, nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Tunasonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina bindogo. Kuna mango kona hapa mindio jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adi nadia. Mapunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako ni mashabiki.
Alejandro. Fisi, 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 fisi. Alejandro. Fisi, 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 fisi. Pima miti utajua ni amuloja. Shot na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line oja biga ata order. Uliota na kitu ina kaka nyoka. Haina macho lakini ina kuona. Inapenda kuingia na kutoka. Inapenda joto saya mboka.
Gari ni pigu boom.
Wivu.
Hapo nyuma bosa boom blue boom.
Wivu.
Mwenye wivu waji chok mautungu.
Zimaleria kuyo.
Biga umbu doom. Pati na mata do pati jo bila panti bala. Base kata kanyama haina mifupa dada. Masomo niko sawa si nime wasoma ala. Ni satisfy ni kube certificate. Baby kamata mandingo. Happy to be dume drop your ego. Na hivyo no wataishi mumandiko juu yeah. Homeboy na iboy ya miasham the devil
yeah. Kwa social media unatutesa. Weni bola unatutago vlo me mako pesa.
Tunasondeka.
Ati zako ni ma 5 star na mtaba. The whole alia double decker.
Tunasondeka.
Ati wezi kula skuma umezoea chakula ya ule sereni.
Tunasondeka.
Kumbe weni clan tile bezi ya nyaga chapodondo pia ukula na deni.
Tunasondeka. tunasondeka.
Ati juzuli kwa holiday Dubai, sherehe na nikasi tujui.
Tunasondeka.
Panyaje tena lionekana nyama kima ndani ya basi za kwenda Kitui.
Tunasondeka.
Ati umeshika gari mbichi, kazi lesi ucheki kwa movie man.
Tunasondeka.
Yoni vako siwa ubebo na mwangi, tunajua uko ndudiga.
Tunasondeka.
Ati we na Uhuru mkori leti, sauna taka tukusikize fiti.
Tunasondeka.
Dasa la julada msia na kujua ni yomuami ama DJ Shiti.
Tunasondeka.
MCSK, Jizi wa mentumia taumbili so tano.
Tunasondeka.
Sona panga kwa vuruga, izo peanuts atutaki joero kamano.
This is DJ Kanji, the party specialist.
Kona bash kuingia kama na jibak, na kumejaa sijui hata majina. Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma.
Anajibu vitu hata sijamuuliza. Akona kipenje, ndani imejaa manyongi. Akona mambicho, anasema ye ni bedi. Ushai chomo kasikie tumbo kwa mgongo. Unambebo kiamuka ni ongongo.
Mini odina, napenda dina. Najigishe plezu kakisoga obina. Na leo kasina, raba minina. Chimba rodinye kisinyore ya loya. Saki story mingi minadai kukukia. Mbana kaunge kuwa tiri singe bakisha tapienga. Nilikufunga bao juni linyanyisha refa. Na budu ndo mjigituri na bado peneza.
Yeah, mambichwa. 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 Mambichwa.
DJ Kanji, the world famous DJ, who understands the musical culture.
Mangoti mingi mingi kido giri dhati. Mangoi mingi mingi kido mkoko dhati. Misina kili mute mea hadi wale mate. Nyumaga kachizi sipanguzi ndo ulambi. Isunge kuwa mkenya ninge kuwa pidi wake. Na kange kuwa githo ninge mtoka sandu zake. Leo sidai beef sapa nakula sistake. Na binisha mada keli tunde tukakati.
Nda imekazwa inyushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu juan komazi. Nakemba wambushi konjeri na mazi. Izo shimo zote mina magi. Nakata best William Luso na kisi. Chobo wa kasongesho. Biki cho, icho icho. Kalongongo na banono. Kilobolo chamao. Kuchengwangwa pakao.
Sini ole manga.
DJ Kanji.
Billy 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 Ningo maji mina cheki Billy 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 Watoto niko nao Billy Billy
Kani steam jozi kuje Billy Billy Scam solo kamna besti kwa wawili. Kutoka etu na inge mtani sambili. Si mara ya kwanza na si mara ya pili. After yumbe jona mpiga pimbili. Sinaga roo niliachanga mafili. Amishika feelings nime mbishi mara mbili. Walenshi ya gambichi kila kala pea mbili. Ukini scale na kuseti kwa ratili. Nyongi moshi moja kolo moshi mbili. Kani kusiaga minta tishibag mbili. Nashikisha na njoti saya mechi niko fiti. Kangu baka chea kuna suri ya shoti mbili. Tutikidiki denda ni ya bed si wawili. Ukuja na the friend ule mmoja ujiamini. Nijishi bongi mbichi mbara moja mara mbili.
Mbili mbili, mbili mbili. Niko maji mina cheki mbili mbili.
Mbili mbili,
mbili mbili. Watoto niko nao mbili mbili. Mbili mbili, mbili mbili. Niko maji mina cheki mbili mbili. Mbili mbili, mbili mbili. Watoto niko nao mbili mbili.
Si mara ya kwanza na si mara ya pili. Unanyunyizanga maji mina vuna kama indi. Ukicheza na madenge wanapiki ni dembili. Ben kumi joma boy ujisajili.
Kuna form na dai kupimia daka mbili. Akijipa jeta baki shoti mbili. After up or down chini daka mbili. Tuko rafiki's policy ni bia mbili. Zikizidi jo mzinga skuja mbili. Hakuna mboki form raisi mtu mbili. Hakuna worry na dimore tuko fiti. Izo mahanda zimechocha tuko fiti.
Niko hali na kishepa daka mbili. Ukiduke stani lazima wadule mili. Mbili ya nangata jula ngata ni ya pili. Fome wa baba wanade weekend ya pili.
Mbili mbili, mbili mbili. Niko maji mina cheki mbili mbili. Mbili mbili, mbili mbili. Watoto niko nao mbili mbili. Mbili mbili, mbili mbili. Niko maji mina cheki mbili mbili. Mbili mbili, mbili mbili. Watoto niko nao mbili mbili.
Kine mpensu wabizengi mfadi inji ya kanji. Enda na uboli fiyo kwenye na kari. Na, so support them. Yadi inji ya kanji.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kuzitiri tunazite zinaka haram.
Pigwa mboko kushoto loko nyoto. Ako shopo losho mapunyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Pigwa mboko kushoto loko nyoto. Ako shopo losho mapunyeto. Pigwa mboko kushoto loko nyoto. Ako shopo losho mapunyeto. Itapoko mashada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Nazia miniani nanguu bila njugu. Unastuka na utadosho na kirungu. Girls like we na mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Toka green ni na jabani kuchomni. Kusetie kichomni, kurolie kindomni. Kuchambue kifomni, kumangie kisho. Nikudarue before, nikuzamue dufo.
Kadiwa muranga minika warufuko. Kiko vye pide miako meko makumboko. Padha wa hitika kijileta pita nako. Na nikisho dhura ongeza cocktail ya karofo. Niko na risto, za uka gito. Juki na bosko, na mbogi yao. Walipoteza, mavaji zao. Kwezo mika unazo siku wa mademu wao. Nishaye vute mbicho nika spanki wa kidhomo. Na misi fala na jono nuka kama shono. Kasi nge kuwa rapa ninge kuwa refangono. Nindaje reo mmoje kunye supo kono kono.
Piga koto, watchman na kingoto. Shika toto amejazo na kijoto. Vile ningumu adikuli koko koto. Ako kinjani ni mkule tukimboto. Harami moto zikishika teka ngoko. Ngizani ni kunguri kumeja mapopo. Itapili ndio ni jenge kikoko. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambe na muratish kwa kikombe. Ndio ni stani zile nono na sikonde. Kama 40, itishe zote. Aki rombo saa, ongeza toke.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Kuzitiri tunasite zinaka haram.
You are Jimmy, the Africa's best DJ. DJ KG. Will you
na jisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jisijali ya tarangi minakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina. Na nikichapa ni chapanga jotina. Chapa ni chapanga jotina.
Pika, pinga, lima lima. Piga mimba, chimba, kimba pima. Vimba vimba, lima, zima zima. Simba ringa, bumpa, vimba dinga. Mzinga kinda, dinda, wako pinga. Vanga manga, shada, nyanyandaka. Uneza lamba, bamba, baosaka. Chimba chimba, zika, bananana.
Pogo ya kondika unayakawa. Safisha rungwa lafu maliza na madawa. Usishike tire na manjoti wenawa. Kula kula selia chura kula selia swala. Leo stoki mbata, leo shangi na ngapongi yezisha. Na ichapa lala, adimwage mala. Ukichoka lala, nikundaka lala. Na wavua kule nanga
kisa. Usi chale na rangi ni rake mbabaru kari.
Representing for DJ Kanji. I don't know one for your friend, not a real friend. Sit down, so you cut them. Yeah, DJ Kanji.
A pretty girl with a big body. Come follow me down to the party. Chicky little killy say dirty dirty. I'ma make you bend down dirty naughty.
kwenye ndoto umeshinda loto. Only dance from make mbatoto. Washa nare tupate joto. Magizani vijiti mudoko.
Tell them say, hey. Bring a head down on the scene. Make you sing, I know what done a violin. Straight badness, big bad machine. Kame jibeba nika queen be machine.
Masa masa ya usiku sako niku. Shika mutu msuke mfanya kue wako bila. Wagwan basi dansi na ye tere muka na ye akipu. Cheki bunda si upite na ye usicheze na ye. Tumekuta tuku huyo dem aki. Wende kabila aki dai tuku. Tumekuta tuku huyo dem aki. Wende kabila aki dai tuku.
Hey. Tete mwili kakamene na dieball super mika denge. Choko choko dondosa nyuma nene. Ingiza kufe style moja kamende ah. Bila kusongea sha inama ah. Bila kushada majo isha nyanyana. Kame shika utadani mbanga. Yeni itavikta na piga kawa nyama.
You are DJ Mingyu, Africa's best DJ Kenji.
Dogoma iko set, bato na wafika roto. Na zidingiza toka kwanzi bato zingidozo. Nige zilidevi amka zeki zingidozo.
DJ Kenji.
Loli bido, libido, libido. Loli bido, libido, libido. All along to nasko we. Loli bido, libido, libido. Uko loli bido, libido, libido. Loli bido, uko loli bido, libido, libido. All along to nasko we. Loli bido, libido, libido. Uko loli bido.
Kakisi mama joguda mishusha zede mizigo. Pongi sijayo ndokia labda kwe na mashiro. Alitoka boys awa tikesi apa loli bido. Na story na treni luchu mwaga bila kipimo. Formula njoti ala funa chorea majani. Vako kupiga grisu kiwa solo kejani. Magizani feelings za chuma lala ndani. Na unajichocha vile bado benga toto kajirani.
Nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu, nimanduru, wuuu.
Jogoma iko set, bado na wapiga road. Tunazidingi za doka dwanzi bado ziti doze. Nyege zili debi kata zili vime doze. All along tunako we, lo libido. Uko
lo libido, libido, libido.
Kurambo kanambo. Hini moto taiskilia kwa tumbo. Boy wako tamkula makumbo. Magel sionzako watafumbwa hili fumbo. Bang bang takurambo kanambo. Hini moto taiskilia kwa tumbo. Bang bang takurambo kanambo. Hini moto taiskilia kwa tumbo. Hini moto taiskilia kwa tumbo. Hini moto taiskilia kwa tumbo.
DJ Kaji.
Bang bang takurambo kanambo. Hini moto taiskilia kwa tumbo.
Watchman na Kingoto, Maddox, Harry Chris, Vendrick,
Gary Fogan,
DJ Lighter,
Jesse on this.
Putanguai, vile una miro, unapenda tu matoki. Vile una shiro, narena kitire nitawasha tu kiloki. Unashai, apanta kupiga shoti, nipe kunoki, chekinda kupiga tu kigoti. Vile unatatisha tu kwa moti. Vile unatatisha ndo kupiga kiboki. Mekunoki, chekinda kupiga tu kigoti. Vile unatatisha tu kwa moti. Vile unatatisha ndo kupiga kiboki.
Bang bang takurambo kanambo. Hini moto taiskilia kwa tumbo. Boy wako tamkula makumbo. Magel sionzako watafumbwa hili fumbo. Miyapula nikisikia ili kam. Lakini sezi kam na bado kuna jam. Mogoka ama java bora ikam na kagab. Na nikishika maze nipe jame.
Takupiga rana nikupiga shada na mawada. Zina kam zimerie vile zimenye. Niko fiti, bondi na kishot na kimisi. Kumbwa ako area anawapea mabuilding. Nimekula tu vijiti za ngomongo. Cheki zimenai sebuliza tu odongo. Na mapompom, na matompom. I gave you kia tombo.
Umshakalau taiskilia kwa tumbo. Ngeusu wako watafumbwa hili fumbo. Umshakalau taiskilia kwa tumbo. Ngeusu wako watafumbwa hili fumbo. Umshakalau, ala. Umshakalau, ala. Umshakalau, ala. Fumba, fumbua.
Nimekunoki, chekinda kupiga tu kigoti.
Now, 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 hear this.
basi guza minyo ah. Ka imeshika basi wata finyo ah. Mufiza leo bana ni manginyo ah. Kwa mia maodi na pia mayo ah. Wakila lisha makwela ni wo ah. Bezi ni vela na ngem ni wrong ah. Hadi mandugu wakuje na pong ah. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia mangeus wanapenda kalungo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia toyu wanapenda kalungo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Siama odi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama siama yo wanapenda kalongo Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos ni uonyeshe nani baba. Mtu andesi anapenda miti mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Fanya kweli ni kuonyeshe vifa. Mpea tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na ako truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asikicha apunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Itama kula ndo tucheze kalongo. Itama chula ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba cha mama cha mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama cha hato yu wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama cha mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba cha mama.
Kulava kondenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walieni kwa matembe. Inisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Kulava kondenga ni lazima ni kuteke. Ongeza kingine walieni kwa matembe. Inisha vizi ni lazima tuwatese. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane. Wataitana wa wataitana. Vile unawai ni lazima waitane.
Kanikuru usibongo, kanichura usibongo. Toka tenje walenje fika stenje. Uko gede, uko dudu, uko dede na chuma ni ya malele. Mina penda tu wawili wakitingi za madiaba. Zime nyanya, zime bundi, izo nyanda na zipanda. Miko shas mama, mina penda tu wakamba. Vile wanawai, wanafanya mina wanda. Jo, wakitanda itabidi mempanda. Nisisi
now,
mta wili na mafisi nda washanda.
Now hear this.
Now hear this.
Si wale wakuletewa maua. Bila ndo msi unajua utaniua. Tesa kitale mpaka maua. Nikikalia si utahema kifua.
Kukunyo kitaka digiriri. Unateke tama digiri. Kupaka nizama firifiri. Choma noti za ngiri ngiri. Kukunyo kitaka digiriri. Unateke tama digiri. Kupaka nizama firifiri. Choma noti za ngiri ngiri.
Jengo chencha tau. Na pop ni kamau jina kaya mau mau. Kawada kakinyonga meza maji ya limau. Kajaba kakinyonga cheki ni ngango ya mbao. Hola, odi odi tuende juu zime bondi bora. Mamoshi mingi mingi kaso don gomora. Utoshi toshi mesha hage chana gosho nora. Njoti njoti zina nuka taya za corolla.
Nataka uketi na isi mame. Nidare mboko na ugurume. Nirombose iteme mate. Nipate majani nikiwa kwa zabe.
Sijui leo ni kwenye supi angwai ama Sijui leo ni pike mudhokoi ama Maisha getu kena uto boy hama Mabundo na matoi ni za kunja dana
Miguna miguna hindo dance imeshika tukingia ndani ya umma madempati zinashuka hawajui sindo king na satira kuna loser miguna miguna hindo dance imeshika ati dance ni miguna shika shika manguna dance ni kunguni ebu kuna kakerea
dance ni kifofa
kufa juu ya manguna juu miguna miguna hindo dance imeshika yo
ati mwasti imefika ebu toa kakerea msupa kwa keja amebeba mabidha kajoto kwa toja na lilia kakerea na chume mewaka inataka kuzimua warembo wamebeba nikawa le waluya na figa ya chupa shika shika mandina omolo kwenye kija ita adi juguna na system inachuna adi kwa kina lawas
miguna miguna hindo dance imeshika tukingia ndani ya umma madem pantizi na shuka awajui sindo kings na satire kuna losers miguna miguna hindo dance imeshika dance
you are shika shika mandina
Africa's best DJ, DJ King Will you dance? Hapa pana ni mandoko kwa finale Na wanga wasipuongi kango ndani Mi wabugu sana sana kango kazi Tayari wanadati mini mpani Na mkoshua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka
Chuma 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 ilale ndani Chungu zaka jaba cheki bati Nikidunga ndege juu nikati Cheki kina masi sisi lati Zungusha mahaka lefti righti Na cheki mamini lumku dati Zimeshika zimeruna niku nasti Kumeja tumushi na wanati
Hapa pana ni manoko kwa finale Na wanga wasipuongi kango ndani Mi wabugu sana sana kango kazi Tayari wanadati mini mpane Na mkoshua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Hapa pana ni manoko
Kenda negate juu Kenya si hami ya mbebe kizungusha mgoze ndani kwa ndani Niko daro ni menyanya ifikie wazazi Zeti shati jate uksori ya nyaru sitaki twende dada teora saba twende kaka mguze nali Vila nakatika boss Mguze kusku
Hapa bana ni manoko kwa finale Na wanga wasipungi kango nani Mi wabubu sana sana kango kazi Tayari wanadati mini mpane Na mko shunga kushika Kisa
Kenji
Jesse on this
Sailors kuna vitu zijai tuwacha God drop na mafans madem na shada KLG na DRL makuta waka DJ
Kenji
Kistim ya chabos Niweki ya mtu nice mwenye tawabamba KLG wanamweta motangari Anida ajawai ya kungangania Kangi wa ana watangene zangania Zambas zambas ana wanyandusa
Wako baby, it's Friday, tena sema payday Keep at man, kemba wako lady My dance move, tunazita ode Linga linga ling, school bell ring The girl dem dem a fight for meeting I meet it, me a give dem teaching If a girl dem a went for listening Buyaka buyaka, baby wangu mnoma Buyaka buyaka, ma suicide bomba Buyaka buyaka, vime shika vinoma Buyaka buyaka, bad man, leta laita
Niwe tia mtu nice, mwenye tawabamba Shell kid, wana mwita motanga ria Ajawaiye kumangania Togi wao ana watengene zangania Zamba, zamba, ana wanyangu
It's your mama and your girlfriend's favorite DJ DJ Kanji www.djkanji.com
Mbaya na pedi wako nize mtako jumi kichombaya Washa tatu ndo nifunguliza matawa Kauna kutu chapa kitu kiu kichombaya
Sipio ni talanja
Nini kichombaya
Kukachingi na kashata
Wesi kichombaya Nini kichombaya, chimbaturi bila mpango kiu kichombaya
Chisipio ni talanja
Nini kichombaya,
kukachingi na kashata
Wesi kichombaya,
kapodhapo ni tariani
Nini kichombaya, chimbaturi bila mpango kiu kichombaya
Muzika kuta kichinziyo, zimeshika na sikiza tuzaniyo Na mashasha mavichu ni baniyo Na mdose akuzi kikaliyo Pia wizi ni talanja, mini dingo na kuanga na garanta Mbugi yangu yote ya ukula tumabacha Uliza bibi yako miukula kwa kosafa Girl, me spenda mateke Ye ni lele na bato na nyege Mi upiga wanaita manjege Tiga shiro ambie madenge
Sigana na fagi we mwagi na hizi cake tujazilie hizo konyaki Walisema ujana moshi ndo mana kiki waka mwansi chifichangi
Jizi pia ni talanta
Nini kichombaya
Kwa jingi na kashati
Tasi kichombaya
Sabo thabo ni tariata
Nini kichombaya Chimbaturi pila pango kiu kichombaya Jizi pia ni
Shida mingi flani na kugoja idha yako tulishi kanisani Kani come up justice nimeuma Vijana kuchwa mojo yuma Jesus wept, amini ya gathe kiufogo dhari Sema meni fanyike kifogo dhari Blessings imuagike kiunadhari Musitulia tutachisha Jesu ne muadhani Na ne muadhani Jesu ne muadhani Na ne muadhani
Jesu ne muadhani
Amen
Ne muadhani Nemo athani
Amen
Bila ya life ni
Umanito plislani Zani umandishikili ya toka mbali Kani chuo mgutupu kama bunda Kijijini watu we walibonga Na wazazi walikuwa mehunyuka Na masizu walishiko wafunga Wangi wao walidai kunivruga Ne waomba wanasema nina pupa Sasa cheki blessings ina jaifufa Umani bless wanasema guy fafa
Jesu ni muadhani
Amen
Ni muadhani
Amen
Jesu ni muadhani Ni muadhani Ni muadhani
Amen
Bila ya life ni
Tati nitajua he Pumzika sija kankuwa mbea Kumzika kaza nintaozea Blessika na shukuru mina mea Kisma tushoshu miombea Bila ye ningekuwa na teketea Injili singekuwa na nyezekea